saadoogi la dhaafi waliba magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayku ugu badan roobabka guuga kaasoo biyo dhakeen jidatay magaalada boholon iyo biyo shanan gobada ku roobabkan guuga waliba sayo ku bilaawdeen baydhabo iyo sayo in haano iyo ka beega maayan xilli biyo yar daran iyo ku jarti magaalada iyo ona la ka gudu jaray bala barakeysan ramadaanka qaar kumada bulshada magaalada baydhabo iyo ku hadalay roobabkii baydhabo ku gubadeen xalay ilaa maalmoodi la dhaafi
maayo waliba la ray abdirixiin maxamed isaaq deeg roora inkastaan dadka qaar ama badana kolley siisiin bargaaytan waliba surugnaa marna boondadii abshirkaahi dabcan waliba marna dadkanoon dareensanyin ama aragahayaan anti b oo iidan fara badan ka socda runtii sida oo baraha bulshada dhan wada taala ama dadka dhan wada aragahayaan waliba magaalada baydhabo ku socday dhowrkii maalmoodan ka dambeytay roobab oo maaragtay maasha allah ayaa ku socday oo dabcan dhowrkii maalmood ka horeeyan kulaylka jari micnaha mayba la islahaayeen soonkan haddaa soo sallo ku soo ma doono balse bani aadamkana too ka fikire ilaahayna too qaba alxamdulilah kulaylkii ownu ku welwelaanay qodooban ninka bedeli dabcan waliba gee ka muuqatee marneed yani bii badan iyoonay aqaar oo haddaaba rogo insha allah haddii ilaahay er dabcan mar welbana waliba rajeeyay reer baydhow kolley lanki haddii geega marna boondadan araga sada biyoon wedda waa bii oo unbaahan way geega inti walbadan laka suubsada oo insheed beerol laku waraabsada dhinakaas inkastoo ti meel kasi bii ka qubaday haddin bii oo si haddii lan feeri micnaa geega xanaaneyn unbaahan waay marka alxamdulilah
maasha allah horta eeda anfaylata mar horeninka dambe weytay alxamdulilah ilahay horta lagama hadayo marka koowaad horta meba salaam ummadda soomaaliyeed meel kasiro meel aakh ramadaanul kariim ramadaanku ramadaan jeec mir dheer caafimaad ilaahayna si waa nimcatu rabbi waana wal eedlinka faraxu waana eed wal unahan dhawaayana marka meelaha marka ummadda soomaaliyeed khaasatan reer koonfur galbeed wal eed an fayro ini mar hore ninka dambe weyta marka meelana alxamdulilah alshukrulilah ilaahay wal kama hadsanyo maasha allah maasha allah baydhow eed eeda wal faylin ata maybo baydhow eedan anfacaas boholon mayba ninka dambe weyta mar hore horta marka oo boholon oo biyaha maraayan marka waa farxad goonan e reer koonfur galbeed khaasatan dadka gobolkunbay farxad eeda eed qofku wal fahmo maasha allah
wallaahi maasha allah sifaylan aragahaya ka faraxsano maadaama roobnigan qubaday raxmadda alla kumid ata sida oo biyohata baho la socdaan oo kale maybanka baagalahay dhallinyarada oo yareerka oo biyoon oo kale sii dabaaladaayaan intii isku ilaaliyaan khatarta meela ku dhihayta intii oo gudanayn galna saasoo kalean ku baaqilahay laakiin ka faraxsano maadaama roobkanigan qubaday hilo kulalena kowdii laga jaray maasha allah wallahi inay tumid siyeedkii ilaa tumid todobadii meelahaysan maleya intii sagoo kale ninka dan weytay
bismillahi raxmaan raxiim dhammaan salaamee ummadda soomaaliyeed salaamee gaaraan ummadda reer koonfur galbeedee salaamee khaasatan dhammaan ummadda muslimiinta waliba allaha ramadaan kariim ilaahay soonkan soon jeyi nabad i bashbashi barwaaqin iyo deersi wallaahi raxmad ilaahay anan diriyu ma ininka dambeytay taariikh ahaan labadii kun tumiyo todobadee ninka dambeytayan maleeye anti un aragn ila baydhawoosa bii unku dareerayan waybaan ka mahadnagaan ilaahay mahad isku le tan kaleed soomaalida gaar ahaan reer koonfur galbeed ka nool baydhowo waliba lahaa ilaalsanoy nabadaan tan kale ilaalsanoy biyoogana nadaafadiyo